shota ulumini wetu Uya shote zibelila Ushoti kumbilo mcholo Uya shote zibelila Ushoti watilo mcholo Uya shote zibelila Ulumeni wasibulala mcholo Kota ulumeni wasibulala mcholo Ulumeni wasibulala mcholo Kota ulumeni wasibulala mcholo Ulumeni wasibulala mcholo Kota ulumeni wasibulala mcholo
Bakuthanda bakhetha bakblock Uthole omunye bajike bakstock Bakhula inhliziyo they don't care Kodwa bakhulume kabi they not fair Maningi amacala siwaqula Ngampela kuyacaca lo mjolo uyahlula Sometimes it's nokuphuza kakhulu Iy'nkinga zomjolo zisifake kakhulu
Usayihlula umjolo asuyekeni Okungcono asuyeke umjolo Usayihlula umjolo asuyekeni Okungcono asuyeke umjolo Uyashoda uhulumeni wethu Uyashoda ezibhedlela Ukushoda igumbi lomjolo Uyashoda ezibhedlela Ukushoda iwadi lomjolo Uyashoda ezibhedlela Uhulumeni asibulala umjolo Kodwa uhulumeni asibulala umjolo Uhulumeni asibulala umjolo Kodwa uhulumeni asibulala umjolo Uhulumeni asibulala umjolo Kodwa uhulumeni asibulala umjolo
Awu xabo 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 Ayindaba zomjolo Zayipula inhliziyo Lento leli sifo Ngagula 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 Cinga ngomjolo ngavele ngajula Bafika le ngoma ngayigula Ngizama ukuhila From the heartbreak Mama ngiyayidinga i-break Inhliziyo yami ayipulile Awu imanxeba nxeba Inhliziyo yami ayipulile Uyashoda uhulumeni wethu Uyashoda ezibhedlela Ushoti kumbilo mcholo Uyashoda ezibhedlela Ushoti watilo mcholo Uyashoda ezibhedlela Ulumeni wasibulala umjolo Kodwa ulumeni wasibulala umjolo 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 Ulumeni wasibulala umjolo Kodwa ulumeni wasibulala umjolo